ngesandla ngitshele njalo uyangithanda ngibambe ngesandla ngitshele njalo uyangithanda soze ngashintsha njalo njalo soze ngashintsha soze washintsha uthando lwami soze ngashintsha soze ngashintsha njalo njalo soze ngashintsha soze washintsha uthando lwami soze ngashintsha Sandra, ngitshele njalo uyangithanda. Ngibambe ngesandla, ngitshele njalo uyangithanda.
Ngathola wena baby, ngathola uthando lwangempela. Uweni phakade lami, uweni ubambo lami. Ngathola wena baby, ngathola uthando lwangempela. Uweni phakade lami, uweni ubambo lami.
Soze ngashintsha, njalo njalo soze ngashintsha. Soze washintsha, uthando lwami soze ngashintsha. Soze ngashintsha, njalo njalo soze ngashintsha. Soze washintsha.